It's two kids, baby.
Zombie.
Baby, I'm all sugar queen.
The African princess. Hivi shasiki ya mtono gesho na mdarasini. Mana so jina, anataja mpaka ubini. Tena kiumwa, waga ataki kwinini. Anacho kitaka, kuniona mimi. Tena mkaka, kwangu ndo kavola. Yani mazima. Kwangu anashaka, wako takuja tomorrow. Yani kazima. Kitaka kukiwasha tunakiwasha. Nikwambie tu mindo wa kwanza. Kama kitaka kukiwasha tunakiwasha.
Nasema pole, wacha nikupe pole.
Wacha nikupe pole. Wacha nikupe.